Malemba pang'ono apa, amene ine ndikufuna ndigwiritse ntchito usiku uno, ine ndimaganiza pa phunziro la chimene ife tadzera pano. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge gawo la lemba limene ine ndikukhulupirira kuti yonse, msonkhano uliwonse, ukuyenera kudzikhala ndi mawu a Mulungu akuwerengedwa mmenemo. Chifukwa ine ndikudziwa iye akhoza kukumana nafe opanda kuwerenga mawu. Koma ine ndimaopa kwambiri kuti ine ndikhoza kulakwitsa. Chotero, ngati ine ndiwerenga mawu ake, ine ndimadziwa kuti mulibe kulakwitsa mmenemo. Chotero, ine ndikawerenga mawu ake, ye ine ndimadziwa kuti china chake chibwerapo kuchokera mu msonkhano chifukwa chakuwerenga wa mawu ake. Ndipo chotero kukhazikitsa ganizo lathu pa lemba limene ife titi tiwerenge malo amodzi wopezeka mu Yohane Woyera mutu wa 10 kuyambira ndi ndime ya 32 ndi ya 39 kuphatikiza kenako mu mutu wodziwika wakale a Hebrew 13:8. Tsopano mu Yohane Woyera mutu wa 10 kuyambira ndi ndime ya 32 ife tikuwerenga izi. Ndipo Yesu anawayankha iwo, ntchito zabwino zambiri zomwe ine ndakuonetserani inu kuchokera kwa Atate anga ndiyo ya izi imene inu mukufuna kundiponyera miyala ine. Ayuda anamuyankha iye anati, chifukwa cha ntchito zabwino ife sitikuponya miyala iwe, koma chifukwa cha mwano, ndipo chifukwa iwe pokhala munthu ukudzipanga wekha Mulungu. Yesu anawayankha iwo, kodi sikunalembedwa muchilamulo chanu, ine ndinati inu muli milungu? Ngati iye anawatcha iwo milungu kwa iwo amene mawu a Mulungu anabwera kwa iwo, ndipo malemba sangakhoze kusweka. Munena inu za iye amene Atate amuyeretsa ndi kumutuma mu dziko, iwe uchita mwana, chifukwa ine ndinati ine ndine mwana wa Mulungu. Ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, musandikhulupirire ine. Koma ngati ine ndikuchita, ngakhale inu simundikhulupirira ine, khulupirirani ntchitozo kuti inu mukakhoze kudziwa ndi kukhulupirira kuti Atate ali mwa ine ndi ine mwa iwo. Chotero, iwo anafunanso kachiwiri kuti amugwire iye, ma iye anathawa kuchoka mmanja mwawo. Ndipo mwa Hebrew mutu wa 13 ndi ndime ya 8, Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tiyeni ife tipemphere. Atate akumwamba, muyeretseni mtumiki usiku uno Ambuye kwa uthenga ndi womvetsera amawu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano pamene ife tikufika ku mutu uwu, basi mutu waung'ono wofunika kwa usiku woyamba kuti tidziwane, ine ndikufuna kutenga mutu wa Kristu wozindikiritsidwa wa mibado yonse. Tsopano buku la Hebrew apa likutuza ife kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo ife timawerenga mu Baibulo apa kuti Ayudawa amamufunsa iye, ife tikuwapeza Agriki akumufunsa iye. Ndipo ilo linali funso la nthawi zonse. Izo zinali chifukwa chakuti anthu ambiri amakhala ndi kutanthauzira kosiyanasiyana za iye. Palibe mmodzi aliyense amene anayamba wamvapo konse za iye, koma yemwe ankafunitsitsa kuti amuone iye. Ine ndikutsimikiza kuti ngati ine ndingafunse usiku uno, ndiyangati ainu mukufuna kuti mumuone Yesu, dzanja lililonse likhoza kukwezedwa mmwamba. Palibepo ayi, palibepo munthu amene anayamba wamvapo za iye, koma omwe amafuna kuti amuone iye. Pali china chake chokhudza ngakhale dzina lake, kuti basi ilo limangotisangalatsa ife. Pali china chake cha ilo chimene chimakondoweza mitima yathu, basi kungomva dzina limenero, Yesu. Fukwa mu dzina limenero ife timakhala ndi chikhululukiro cha tchimo, ife timakhala ndi chiwombolo chathu, pakuti banja lonse kumwamba lidza limatenga dzina limenero. Ndipo chotero ife Mulungu anatenga dzina la umunthu ili kuti liyikidwe pa iye mwini pamene iye anadzaonetseredwa muthupi. Dzina lopambana bwanji. Tsopano ife tili, ife tikuganiza za iye kukhala wamkulu kwambiri. Ndipo kutsika kudusa mibado, anthu onse akhala akulilira kuti amuone Mulungu. Tsopano vuto la izo, yambireni nthawi ya Yobu. Ine ndikuganiza Yobu amatengedwa ngati limodzi la mabuku akale kwambiri a Baibulo. Ilo linangoyikidwamo, ilo linalembedwa mu nthawi ya Mose. Mose akulemba mabuku anayi oyambirira. Tsopano ife tikukhulupirira kuti Yobu mmene mwanafuula nthawi ina ngati ine ndikanangomuona kokha iye, ngati ine ndikanadziwa kumene ine ndikanapitako ku nyumba yake. Ine ndikufuna kutero, mwakulankhula kwina, ndikanaka gogoda pa khomo pake. Ife tonse tikudziwa kuti ife tinachokera kwina kwake. Ife tili kumbuyo kwacho tchinga china chimene ife muli china chake mwa ife, mene chimafikira ku china chake. Mene ife timadziwa kuti ife tinachokera kwina kwake. Ife sitingangokhala ngati kuti ife tili wopanda china chake kumbuyo kwathu choti chizitipanga ife. Wochiyanga sikuti inangopezekapo. Aliyense wa malingaliro olondola akhoza kuidziwa wochi imeneyo. Zibangiri ndi kuonetsa nthawi ndi malamulo ndi maspringi ndi timanja, izo sikuti zinangopezekapo. Ndizo satheka kuti izo zinangopezeka. Tayang'anani pachilengedwe chonse momwe izo zinayikidwira pamodzi. Ife tikudziwa kuti izo sizikanangochitika. Ndimochuluka motani momwe munthu alili kuposa wochi. Munthu anayikonza wochi ndipo anayika nthawi mwa iyo ndi kuyika iyo pamodzi. Chotero ngati zili zosatheka kuti wochi imeneyo inangopezekapo, mochuluka motani izo zilili kuti inu ndi ine zinangochitika kuti tapezeka kuno. Payenera kuti panali mlengi kumbuyo kwathu. Ngati ife titayang'ana chilengedwe chake chachikulu momwe icho chimayendera ndi momwe iye amakhalira mmenemo, amakhalira mmenemo. Ife tikuzindikira tsamba momwe tsamba li malendewelera pa mtengo ndipo pafupifupi mkatikati mwa August wopanda chisanu kapena chilichonse moyo umasiya iwo ndi kupita kumusi kumuzu. Tsamba limathothokapo ndipo limapita pansi pamwamba pa nthaka. Tsopano nthani yake ndi yotani? Pali luntha lina limene limayankhula kwa ilo. Mtengo ulibe luntha lakelake. Chotero moyo umapita pansi kumuzu wa mtengo kuti ukabisale ku nyengo yozizira. Ngati iwo ukanakhala kumwamba uko, iwo ukanati ufe, chisanu chikanaupha iwo. Tsopano kodi tsamba limachita chiyani? Ilo limagona pa nthaka ndi kuvunda. Kodi moyo umachita chiyani pamene iwo uli kumuzu? Iwo umayamwanso zinthu kuchokera mu tsamba la kufa lija, kasiyamu ndi chilichonse chimene chimalowa mmenemo ndi kudzadzukanso mu chilimwe ndi kudzabwereranso ku malo ake kachiwiri. Bweretsapo tsamba lina ndi umboni, imfa kuyikidwa mʼmanda ndi chiukitsiro. Dzuwa limatuluka mawa monga khanda laling'ono likubadwa. 8 ndi 9 koloko lili ku sukulu, 10 koloko lamaliza sukulu, 12 koloko lili mu zaka zake zapakatikati ndipo kenako limayamba kufa. Kufa kachiwiri ikudzalowa kumadzulo. Kodi ndiye kuti zathera pomwepo limadzatulukanso mawa otsatirawo kudzachitira umboni. Moyo imfa kuyikidwa mʼmanda chiukitsiro. Chilichonse zonse Mulungu amakhala mu chilengedwe chake. Iye amachita zimenezo ndipo wazichita izo kudusa mu mibado yonse. Tsopano njira imodzi yokhayo imene ife titi tidzapezere ngati Mulungu akanali wa moyo, ife tikhoza kumuona iye mu chilengedwe chake. Koma kodi Mulungu anadzionetsera motani iye mwini kwa anthu kuti wina wake akuti chabwino? Mulungu ali kuti inu mumakamba mochuluka za iye ku Africa, kuminda ya umishonale kumeneko ndi pakati pa ma Africans. Iwo amagwiritsa ntchito mawu akuti amoya, amene amatanthauza hamvu yosaoneka ngati mphepo. Mulungu wanu, iye amati Mulungu osaoneka, iye ali ngati mphepo. Iye ndi mphamvu, koma ife sitimamuona iye. Chabwino, ine ndikukhulupirira kuti ife tikhoza kumuona iye chifukwa ife tikupeza mu mutu wa 12 wa Yohane Woyera. Agriki ena anabwera kuti adzamuone Yesu ndipo iwo anati, mabwana, ife tikufuna kumuona Yesu. Ndipo iwo anatengedwera kwa iye ndi mmodzi wa ophunzira ake. Ndipo Ahebri 13:8 amati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo ngati iye anakhoza kutengedwa mu masiku amenewo kuti akaonedwe ndi mmodzi wa ophunzira ake, chifukwa chiyani ife a ophunzira ake usiku uno sitikuabweretsa omufunawo kukukhalapo kwake? Ngati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse, Baibulo limati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano ine ndikudziwa Izi zikumveka zopusa. Koma ngati inu mungapilire nafe maminiti pang'ono, ine ndikukhulupirira kuti ine mothandizidwa ndi Mulungu ndi mawu ake, ndi monga mwa mawu ake, ine ndikhoza kumubweretsa iye pomwe pano pamaso panu. Ndipo zitatero, ndicho ndi chitonthozo bwanji. Ndicho chimene ife tadzera pano. Ife a Khristu tili pano kuti tidzapeze chitonthozo. Kuti tibweretse, kuti tibwere mukukhalapo kwa Mulungu, yemwe ife tikumudziwa, kuti akhoze kutidzusapo ife, monga iye amachitira ndi tsamba, kuti adzakhoze kutibwezere tsapo ife. Kodi ndi nthano chabe? Kodi ndi mawu ena chabe atayikidwa pamodzi? Kodi ndi nthano zina chabe za Chiyuda? Kapena kodi ndi choonadi? Pamene pali kulakwitsa kochuluka, pakuyenera kukhala choonadi pena pake. Pamene pali dola yabodza, ine ndinena kuti pali ina yake yeniyeni imene inapangidwa kuchokera kwa iyo. Ndipo pamene pali kutsanzira kochuluka, ndi zinthu zambiri zochuluka zimene ife tikuziona lero, pakuyenera kukhala Mulungu weniweni pena pake. Tsopano ngati ife sitikumutumikira iye, ndiye tiyeni tichokeko kwa chinthu chimene ife tikuchita, ndipo tipite tizikamutumikira iye. Kupa kuonjezera apo, kuvomereza kwathu nkwa ubwino wanji ngati kulibe chilichonse kwa icho. Ndipo kuona mtima kwathu sikuti sikumatichotsa ife kutsutsika. Achikunja ndiwoona mtima. Anthu amamwa nthawi zina carboric acid, moona mtima akuganiza kuti iwo akumwa china chake. Kuona mtima sikumachita izo. Zikuyenera kukhala njira imene ili yolondola ndi njira imene ili yolakwika. Ine ndimakhulupirira kuti Baibulo ndiloona. Ine ndimakhulupirira kuti mawu a Mulungu ndiloona. Tsopano Mulungu akuyenera kuweluza ikhulupireni ine. Iye akuyenera kuweluza dziko ndi china chake. Tsopano pamene ine ndinali mnyamata wang'ono, banja langa ine ndisanakhalepo, osati abambo anga ndi amayi, koma izo zisanafike, ife tinali achi Irish mbali ziwiri zonse. Yotero ife tinali achikatolika, ndipo izo zinali basi zachibadwa kuti ine ndibwelere ku mpingo wa katolika. Yabwino, abambo anga ndi amayi anakwatirana kunja kwa mpingo, ndipo iwo sankapita kuchalichi. Ndipo kenako pamene ine ndinadzakula msinkhu wodziwa kuti kunali Mulungu, monga ambira inu munawerengera buku langa, ine ndinkadziwa kuti analipo Mulungu kina kwake. Koma tsopano ganizo lake ndi lakuti ngati Mulungu ati adzaweruze dziko lapansi pogwiritsa ntchito tchalichi, ndiye tchalichi chake chidzakhala chiti? Ngati chiti chidzakhale tchalichi cha katolika, ndiye tchalichi cha katolika chake chiti? Ya Chiroma, ya Orthodox, kapena chiticho chimene iye ati adzaweruzire nacho? Ngati iye ati adzaweruze ilo ndi wachiprotestant, kodi ndi wa Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian, chiticho? Maona, pali chisokonezo chochuluka kwambiri. Chotero munthu akhoza kunena kuti, tabwino, izo basi, inde, izo zimatero, izo zilibe ntchito. Kola ngati iwe ukudzipereka, buku loyambirira mu Baibulo inayambitsa imfa ndi chiyani? Matenda, chisoni ndi tchimo. Nali chifukwa chakuti munthu mmodzi sanakhulupirire mawu amodzi. Mubuku lomaliza la Baibulo, Mulungu yemweyo pa chivumbulutso 22 anati, aliyense yemwe adzachotsera mawu amodzi kapena kuonjezera mawu amodzi kwa ilo, gawo lake lidzachotsedwa mubuku la moyo. Chotero ilo likuyenera kukhala buku loweluzira. Tsopano ife tikupeza kuti pachiyambi, Yohana era 1, pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Ife tinamuona iye yekhayo wobadwa yekha wa Atate, kuti mawu iwo eni, Mulungu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Hebrews 13:8 amati, iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndiye ngati iye ali yemweyo, ndipo ndi mawu. Ndiye kodi mawu amadzifotokozera iwo kachotani kudutsa mu mibado ina yonseyi? Iwo akuyenera kuti adzazichite okha mwa njira yomweyo lero, kuti akhale Yesu Khristu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Izo sichinanso kuposa choonadi. Iye ndi mawu, ndipo ndikuti momwe mawu amafotokozeredwa mu mibado ina yonse, Mulungu sadzisintha iye mwini. Malaki 1 kapena Malaki 3:6 amati iye satero, ine ndine Mulungu, ine sindisintha ayi. Totero ndendende mwemwe iye analili pachiyambi iye ali lero. Ndipo iye anali mawu kwa mtundu wa anthu pachiyambi. Mulungu sanayambe waupatsapo mtundu wa anthu mpingo wakuti udziwayimira kumbuyo. Sanaperekepo kachikhulupiriro kuti kadziwayimira kumbuyo. Iye anamuchirikiza munthu ndi mawu ake. Khulupirirani mawu awa. Ndipo mudzakhala moyo. Ndicho chinthu chomwecho lero. Ndipo Khristu ndi mawu amenewo. Pachiyambi panali mawu, mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano chimene iye anali mu mibado inayo, iye akuyenera kukhala chomwecho lero. Ngati iye akukhalabe yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, mene ine ndikuganiza kuti ine ndafotokozera bwino lomwe kuti ali Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, ndipo iye ndi mawu. Tsopano Yesu anati, malemba sangathe kuswedwa, malemba anali woona. Ndipo malemba amati mu Yohane Woyera 1 kuti mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Mulungu anadzasandulika thupi mwa mwana wake Yesu Khristu, ndipo anadzakhala pakati pathu.
In St. John 10:35,
mu Yohane Woyera 10:35, Yesu anawatcha iwo amene iye anawadzera, amene anali mawu pachiyambi, aneneri. Yesu ananena apa, chilamulo chanu chomwe chimakuphunzitsani inu, kuti iwo amene mawu a Mulungu amabwerako, ndipo mawu a Mulungu amadza kwa aneneri. Tsopano Ahebri mutu wa 1 amanena kuti anati Mulungu mu nthawi zamakedzana, ndipo ndizo nthawi zakale, machitidwe osiyanasiyana ankayankhula kwa makolo kudzera mwa aneneri, mu tsiku lotsiriza lino kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu. Mukuona? Tsopano zindikirani tsopano. Mulungu Yesu ananena kuti iwo amene mawu amabwerako ankatchedwa Mirungu, amene wanali aneneri. Tsopano osati munthuyo iye mwina anali Mulungu, osatinso kuti thupi la Yesu Khristu linali Mulungu. Iye anali munthu, ndipo Mulungu amaphimbidwa kuseri kwa iye. Mulungu nthawi zonse wakhala kudziphimba iye mwini kutali ndi anthu, ndipo amadziulula iye mwini kwa anthu amene angakhulupirire izo. Mulungu wa Mulungu lapitali kukachisi, ine ndinalalikira pa Mulungu wovundukulidwa. Mulungu nthawi zonse wakhala kudziphimba iye mwini kuseri kwa china chake, kuti anthu akudziko lakunja asadziwe kanthu za iye. Ma iye amadziulula iye mwini kwa ana ake ndi kwa iwo amene ali ololera kubwera mkati kuseri kwa chophimba chimenecho. Muchipangano chakale kunali zikopa za akatumbu zimene zinkamubisa Mulungu. Iye amakhala mu ulemerero wa Shekina. Iwo umakhala kuseri kwa zikopa za akatumbu. Izo zisanakhale kuseri kwa zikopa za akatumbu, izo mawu anali mwa Mose mneneri. Iye anakwera pa mwamba pa phiri, iye anali atakumana ndi lawi la moto, ndipo ilo linayankhula ndi iye. Iye anatsika ndipo anakachita zizindikiro za mneneri. Anatulutsa ana a Israeli kuchokera ku Igupto kupita ku phiri. Ndipo kenako Mulungu anadzatsika, ndipo anadzamuzindikiritsa Mose pomubweretsa iye mu lawi la moto ilo ndi kumuphimba iye. Panalibe wina aliyense amakhoza kupitako, panalibe munthu wina aliyense akanayesera kutsanzira zimenezo, sakanakhoza kuchita izo, iwo amafa. Zinatengera munthu mmodzi, iye anapita kuseri uku, anakalowa mu lawi la moto mu ulemerero wa Mulungu, ndipo mpaka mu ulemerero wa Shekina. Ndipo pamene iye amatulukako ndi mawu awo ambado umenewo, iye anali akunyezimira kwambiri ndi ulemerero wa Mulungu kufikira kuti iye anachita kuphimba kope yake. Anthu samakhoza kuyang'ana pa iye molunjika, ndipo icho chinali chophimba chakuthupi. Ndi chiyani chimenecho? Pamene munthu aboleza kudusa chophimba chimenecho kukalowa mu ulemerero wa Shekina, tsopano dziko limamutcha iye wotentheka, iwo samatha kuona chomwe chalakwika. Koma kuseri uko sikumakhala kukongola kwa iye. Iye akhoza kusamatchula mawu ake molondola, iye akhoza kusamavala molondola basi, iye akhoza kusavala zovala za ubusa, iye akhoza kusamavala momwe iwo akuganizira kuti iye akuyenera kumachitira. Izo zikhoza kukhala, koma inu mukuona mkatimo kuseri kwa chikopa cha akatumbu icho, kuseri kwa khungu la munthu ilo, menemo muli ulemerero wa Shekina, menemo muli mphamvu, menemo muli mawu, menemo muli mkate wopanda chotupitsa. Ndipo ulemerero wa Shekina mene uli kuwala, izo zimapanga kuwala kumene kumakhwimitsa mbewu. Inu anthu aku Kansas mukudziwa zimenezo, mwa mbewu zanu za tirigu popanda dzuwa limenelo iko sikuwala. Ndipo kufikira inu mutabwera kuseri kwa chikopa cha katumbu chimenecho, kufikira inu mutatuluka muchikopa chanu chakale, maganizo anu akale, tizikhulupiriro tanu takale ndi kubwera mukukhalapo kwa Mulungu. Pamenepo mawu amadzakhala chenicheni cha moyo kwa inu. Pamenepo inu mumadzutsidwira ku ulemerero wa Shekina, zikatero Baibulo limadzakhala buku latsopano. Pamenepo Yesu Khristu amakhala yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mukukhala mukukhalapo kwake, kudya mkate wopanda chotupitsa mwene wangoperekedwa tsiku limenelo kwa okhulupirira, ansembe okha. Kwa ife tili ansembe, unsembe wachifumu, fuko loyera, anthu achilendo, akupereka nsembe za uzimu kwa Mulungu. Koma inu mukuyenera kulowa mkati kuseri kwa chophimba kuti mukamuone Mulungu wovundukulidwa. Ndipo Mulungu wavundukulidwa, iwo mawu ake akuonetseredwa. Tsopano lero tili nawo anthu ochuluka kwambiri amati, tabwino ife monga akuti ndi akuti, petimakhulupirira iwo mwa njira iyi. Gulu linawo limati, ife monga akuti ndi akuti, ife timawakhulupirira iwo mwa njira iyi. Mwaona, inu mumapeza kutanthauzira kochuluka kwambiri. Mulungu samasowa womutanthauzira, iye amadzitanthauzira yekha mawu ake. Baibulo limati iwo alibe kutanthauzira kwa nseri, Mulungu amadziulula yekha. Iye amatero, pachiyambi iye anati kale kwala, ndipo kwala kunakhalapo. Izo sizimasowekera kutanthauzira kulikonse. Mulungu anati namwali adzayima, iye anatero. Izo sizikusowekera kutanthauzira kulikonse. Mulungu anati mumasiku otsiriza, iye akanati adzatsanulire wake mzimu pa thupi lonse, ndipo iye anatero. Izo sizinasowe kutanthauzira kulikonse. Iwo akanali maube, mawu ndi Mulungu. Mulungu mu mbado uliwonse wayika ochuluka chotere amawu ake. Ndipo mmenemo muone zomwe iye ankachita. Iye amatumiza mneneli, ndipo mawu a Ambuye amadza kwa mneneli. Mneneli amawawulula iwo kwa omvetsera, ndipo omvetsera amawakhulupirira iwo. Ndipo kenako ameneyo amakhala Mulungu akuchitachita, Mulungu akusuntha mwa mzimu wake. Tsopano ife tikupeza kuti iye anadzizindikiritsa yekha ngati mwana wa munthu apa. Tsopano udzakwaniritsa. Tsopano pamene iye anadzabwera pa dziko lapansi, kumbukirani, iye anadzizindikiritsa iye mwini kwa anthu kunja. Iye anadzizindikiritsa yekha ngati mwana wa munthu. Iye anabwera mu dzina la Ana Atatu. Iye anabwera ngati mwana wa munthu, mwana wa Mulungu, mwana wa Davide. Tsopano mwana wa munthu ndi mneneri. Ngakhale Yehova yekha anamutcha Ezekieli anati mwana wa munthu. Yehova akuyankhula kwa munthu mneneri, anamutcha iye mwana wa munthu. Ndipo Yesu anadzizindikiritsa yekha ngati mwana wa munthu, kwa malemba sangathe kuswedwa. Mu Deuteronomy 18:15 Mose anati Atata ana a Israeli anati musamulole Mulungu kuti ayankhulenso. Ife tikufuna Mose kuti aziyankhula ndi ife. Iye anati ine sindidzayankhulanso nawo iwo monga chomwecho, koma ine ndidzawatumizira iwo mneneri. Mu Deuteronomy 18:15 iye anati Ambuye Mulungu wanu adzakudzutsirani mneneri wonga ine. Ndipo kotero kuti lemba limenelo lisaswedwe, iye ankayenera kuti abwere ngati mwana wa munthu. Tsopano izo zinali za mbado wake pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Ndiye pamene iye anafa, anauka, anakwera, ndipo anatumizanso mzimu woyera, ameneyo anali mwana wa Mulungu. Mulungu ndi mzimu, ndipo kudusa mu mbado wa mpingo zakhala zili mwana wa Mulungu. Ndiyeno mu zaka chikwi adzakhala mwana wa Davide, atakhala pa mpando wachifumu akulamulira. Iye wakwera mmwamba, iye amene agonjetsa adzakhala ndi ine pa mpando wanga wachifumu. Munga ine ndagonjetsa ndipo ndikukhala pansi pa mpando wachifumu wa Atate anga. Iye akukhala pa mpando wachifumu wa Atate tsopano. Koma mu zaka chikwi iye akukhala pa mpando wake omwe. Chifukwa iye ndi mwana wa Davide. Iye ndi mwana wa munthu, mwana wa Mulungu, mwana wa Davide. Mwaona? Izo basi mwangwiro. Sopano ife tikupeza kuti iye ankayenera kuti abwere ngati mneneri. Kusasintha kwa mawu ake. Mulungu samasintha. Mulungu samasintha. Kuti iye anali mneneri, amene anali mwa Yosefe, iye anali mneneri, iye anali Mulungu mwa Yosefe, iye anali Mulungu mwa Davide. Tamuonani Yosefe, anangoonetsera moyo wa Kristu pafupifupi mwangwiro. Maiye analakwitsa, kuonetsera kuti sanali iyeyo. Munthu amalakwitsa. Mwaona, iye anamuuza Farao, iye anati, iye anawuza abambo ake, omwe anali mneneri, Yakobo, iye anati, inu mumuuze Farao, kuti ife ndife oweta ziweto, chifukwa mbusa ndi chonyansa kwa Mwigupto. Koma abambo, mzimu, sakanalola, kuti iye achite zimenezo. Iye anati, antchito anu, abusa, yotero inu mukuona, Yosefe pamenepo akulakwitsa. Davide, munthu wopambana analakwitsa. Munthu wapamtima pomwe pa Mulungu. Mabe anakamutenga Batiseba akuganiza kuti akanakonza kubisa chimenecho kwa Mulungu amene yemwe iye anali atamutumikira moyo wake onse. Koma Mulungu anamuyalutsa iye kudzera mwa Natani mneneri. Mukuona, mabe tamuyang'anani Davide amene iye anali kupita kutali kuthamangitsidwa kwa anthu ake omwe. Pumu yokanidwa. Mwana wake emwe wankazi anagwiriridwa ndi mchimwene wake. Ndipo azichimwene wake ena anamupha iye. Ndipo apa iye anali Abisalomu anali atadzukapo ndi kulekanitsa gulu la nkhondo kuyambisa kuwukira. Ndipo Davide bambo wake emwe anachotsedwapo kutengedwera kutali kukanidwa ndi anthu ake. Anatuluka kunja kwa mzinda. Munthu wonga ngati walumala wang'ono akutsimphina kupita kumeneko. Akumunyoza iye ndi kulavulira pa iye. Mlonda uja anasolola lupanga lake anati, ine ndilo lamutu wa galuyu ukhale pa iye akulavulira pa mfumu yanga. Davide anati, musiyeni iye yekha. Mulungu amuza iye kuti achite zimenezo. Zosakayikitsa, Davide samadziwa zimene iye anali kuchita. Anayendabe kukwera phiri la Zitona lomwelo, ndipo anayang'ana pansi akulira. Mfumu yokanidwa. Mene saka mazana angapo zitatha izo, Yesu Khristu anadzakhala pa phiri lomwelo, mwana wa Davide akulira ngati mfumu yokanidwa. Ndipo iwo anamulavulira iye aponso. Inu mukuona, zinthu zonse izi basi zimangoonetsera Khristu. Iye anali gawo la izo. Mulungu samasintha, chikhalidwe chake sichimasintha. Khalidwe lake silimasintha. Iye akanali mawu panobe, mwaona. Ndipo Malaki 3:6 amatsimikizira zimenezo. Iye amangosintha maonekedwe ake ambado uliwonse. Mbado uliwonse. Iye wayikapo gawo la mawu limene laneneredwa kuti lidzachitika mu masiku ena ake. Chabwino pamene mbado umenewo ukubwerapo, Mulungu amangosunthira mu maonekedwe ena. Mwaona? Amakhala Mulungu nthawi zonse. Mawu. Ndipo mawu anasandulika thupi. Ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano mu Ahebri 4, ife tikupeza, Ahebri 4:12, Yesu mwangwiro anazindikiritsidwa ndi ntchito zake ndi zimene iye ankachita. Kwa Ahebri 4:12 amanena kuti, mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse-konse. Iwonso ndi ozindikira maganizo ndi zamkati mwa mtima. Ndi momwe Abrahamu, pamene munthu uyu anakumana naye iye, ali ndi fumbi pa zovala zake. Kwa ife tikupeza kuti pamene Abrahamu anamuona munthu uyu, iye anamuyitanira iye pambali. Awiri iwo anatsikira ku Sodomu, chithunzi chokongola kwambiri cha tsiku lino limene ife tikukhalamo. Kwa ife tikupeza kuti Bile Graham wamakono iwo aku Sodomu akuwatulutsa iwo kunja. Yang'anani pa mpingo osankhidwa ngakhale mbewu yeniyeni ya Abrahamu. Loti anali mphwake. Koma Abrahamu, munthu uyu sanatsikire konse modzi amene ankayankhula ndi Abrahamu. Ndipo pamene iye amayankhula ndi Abrahamu, iye anati, Abrahamu, tsopano kumbukirani, dzina lake linali Abram, masiku angapo apitawo zisanachitike zimenezo. Ndipo mkazi wake anali Sarai, osati Sara. Ndipo iye anati, Abrahamu ali kuti mkazi wako Sara, anati, iye ali muhema kumbuyo kwanu, iye anati, ine ndidzakuyenderani inu, monga mwa nthawi ya moyo. Ndipo Sara, mtima mwake iye anachita ngati zamuseketsa zimenezo. Ndipo munthuyo, insana wake atautembenuzira ku hema, Bible linati, anati, chifukwa chiyani Sara waseka mu hema kumbuyo kwake? Ndipo Abraham anamutcha munthu ameneyo Elohim. Elohim ndi wokhalapo yekha. Tsopano mawu achingereza akuti Mulungu amatanthauza chilichonse. Mawu achingereza amenewo inu mumayenera mudziwayang'anitsitsa iwo. Chifukwa iwo amakhala ndi mitundu yonse ya maganizo opotoka. Mulungu, deski iyi ikhoza kukhala Mulungu. Mtengo ukhoza kukhala Mulungu. Munthu akhoza kukhala Mulungu. Chilichonse Mulungu. Mawu achingereza akuti Mulungu amatanthauza. Koma Elohim amatanthauza wokhalapo yekha. Akhoza kungokhala kokha. Deski iyi siyokhalapo yokha. Munthu siyokhalapo yekha. Mtengo siyokhalapo yokha. Koma Elohim ali. Wokhalapo yekhayo anaonetseredwa muthupi atayima pamenepo akudya akumwa mkaka wochokera ku ng'ombe akudya nyama mwana wa ng'ombe akudya mkate ndipo akuyankhula ndi Abrahamu ndipo Abrahamu anati anali Elohim ndipo Yesu mu Luka woyera 17 anati monga izo zinali mu masiku a Sodomu chomwechonso zidzakhala pamene akudzabwelera pamene mwana wa munthu azidzaonetseredwa osati mwana wa Mulungu tsopano mwana wa munthu azidzaonetseredwa pamene iye akuululidwa kudziwitsidwa ku mpingo wake mwana wa munthu adzaululidwa basi mwana wolonjezedwayo asanafike. Abrahamu anali atamuona Mulungu mu maonekedwe osiyanasiyana kuwala ndi mmasomphenya koma apa anali Mulungu mwa munthu basi mwana wodikiriridwa ndi wolonjezedwayo asanaonekere. Yesu anati mwana wolonjezedwayo asanabwere kachiwiri Elohim akanadzazipangitsa iye mwini mawu ake kuonetseredwa muthupi Mulungu. Mabwana, ife tikufuna kumuona Yesu. Mulungu amaonetseredwa chimodzi-modzi mu mibado yonse. Izo nthawi zonse zakhala ziripo. Iye wazibisa iye mwini kuseli kwa thupi la munthu. Ndi Mulungu mwa inu. Kanthawi pang'ono ndipo dziko lidzandionanso ine. Komabe inu mudzandiona ine. Ine ndidzakhala ndi inu. Iye ali ngakhale mwa ife. Iye adzakhala mpaka kuchitsiriziro. Kufikira iye ataululidwa mwa maonekedwe obwera kuchokera kumwamba. Mawu a Mulungu a mbado uno. Kodi iye anawulonjeza chiyani mbado uno? Ngati inu mutayangʼana mu Baibulo, tikuona chimene chinalonjezedwera mbado uno. Kwa inu muona icho, chikukhala moyo. Ine sindikusamala ndi ndani akunena kuti izo ndi zoona kapena zolakwika. Izo ndi zoona kwa ndi Mulungu akutanthauzira mawu ake omwe. Yesu amasowa wina aliyense kuti adzati chabwino masiku amenewo anapita ndibeko chinthu chotero chonga machiritso a uzimu ndipo zonsezo ndikutentheka ndi zolakwika. Pamene Mulungu anena kuti iye adzachita izo mu mbado wina wake iye adzachita izo. Koma chinthu chake ndi chakuti ife timalowa mukachitidwe kachikale kachina chake cha mbuyo umo sukulu ina yopambana kuchokera mbuyo uko ndipo ife timaziphonya izo chifukwa chimene iwo anamuponyera Yesu pamene iye anabwera. Iwo anali kuyesirabe makhala pansi pa lamulo pamene Baibulo linali litanena mwachimvekere pomwe apa ine ndiwerenga iwo. Iye anati pufuzani malemba mwa iwo inu mumaganiza kuti muli nawo moyo wamuyaya ndipo iwo ndi iwo amene akuchitira umboni za ine. Ngati malemba sakuchitira umboni za ine ndiye zalakwika. Ndithu ndi iwo akanati amuone namwali atayima. Ndithu ndi iye anali yankho langwiro ku malemba. Ife akhristu timakhulupirira zimenezo tsopano. Koma zikanamuchitira ubwino wanji Mose bwera ndi tsiku la Nowa uthenga wa Nowa. Zikanamuchitira ubwino wanji Yohane Mʼbatizi bwera ndi uthenga wa Mose. Kuona ife tilibe uthenga wa Sanki, ife tilibe uthenga wa Mudi, ife tili ndi uthenga wa Olalino, ife tilibe uthenga wa Luther kapena uthenga wa Wesley. Yonse anali olondola koma lino ndi tsiku lina, lino ndi lonjezo lina. Uno ndi mbado wa mpingo wina. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndi zodondometsa bwanji izo momwe anthu angakhalire akhungu mu mbado. Maizo zikuyenera kukhala mwa njira imeneyo. Ofunda mu mbado uno Baibulo linatero. Po iwo adzalavulidwa mkamwe mwake mu mbado wa mpingo wa Laodikaya uno. Koma onse amene iye amawakonda, iye amawalanga ndi kuwadzudzula. Iye anati izo zikanadzakhala mwa njira imeneyi mu mbado wa mpingo wa Laodikaya uno. Kumbukirani, Mulungu amasintha maonekedwe ake. emorphe mawu achi Greek amatanthauza kuti iye anavala chigoba chosiyana monga mu Carmen kapena china chake kapena masewero a Shakespeare iye ali ngati wazisudzo iye amasintha maonekedwe ake zonse zimene aneneli amenewo anali uyo anali mulungu mwa aneneli amenewo Yesu ananena chomwecho inu munawatcha iwo milungu amene mawu a mulungu anabwera kwa iwo ndipo apa ine ndine mwana wa mulungu bwanji inu mukunditsutsa ine oh my chinthu chomwecho ndi chimene chili lero ndi mulungu akuonetseredwa mu thupi uthenga wa ola kuwala kwa tsikuli ife sitingakhale ndi mauthenga ena awo akumbuyo uko iwo anatha kukhalidwa ife tikukhala mu kunyezimira kwa kuwala iyo ndi ngongole yayikulu kwambiri uchifwamba ukulu umene mafuko anayamba audziwapo unachitika mu England kuno osatikale kwambiri unachitidwa ndi kuwala kwa bodza madola 7 million uchifwamba wa sitima unali usanadziwidwepo ndi kale lonse mbiri yakale icho chinali chobwelekera chachikulu chipsera mu mbado wa athakati mdziko ndipo chipsera chachikulu kwambiri cha athakati mu mbado mu dziko limene ife tinayamba atakhalamo ndikuwala kwabodza mu ola lino limene ife tikukhalamo kuyesera kutiyika ife mbuyo pansi pa mtundu wina wake wakachikhulupiriro ndi zinthu pamene ife akalata amoyo kapena mwakulankhula kwina ife ndife akalata amene akukhala moyo amene alembedwa ndipo tsopano akukhala moyo wa mawu a mulungu monga iye analonjezera mu olali mawu owonetseredwa akalata olembedwa amene akhala akukhala moyo icho ndi chimene atumwi anali ndizo zimene Yohane mʼbatiza anali iye anali liwu la iye ofuwula mʼchipululu iye anayesera kuwawuza iwo zimenezo iye analinso Malaki 3 naonani ine nditumiza mtumiki wanga patsogolo panga kukakonzekera njira patsogolo pa anthu iye anali mawu a moyo amenewo ndipo mpingo woona obadwanso kachiwiri mu ola lino mawu a moyo a mulungu ndi mawu a mʼbado uno akuonetseredwa kufuzani malemba ndipo muone chimene chikuyenera kukhala mu mʼbado uno apo pali Khristu akukhala ndi moyo kachiwiri akungosintha chigoba chake kuchokera ku china kupita ku chinzake tsopano iyeyo anazindikiritsidwa kwathunthu ngati mesiya iwo ankayenera kudziwa zimenezo ife tikudziwa chimene mesiya ankayenera kudzakhala iye ankayenera kudzakhala mneneri ndicho chimene baibulo linanena kuti iye anali ndizo zimene iye ananena kuti iye anali ine mwana wa munthu kodi inu mumanena kuti ine mwana wa munthu ndine ndani nthawi zonse amazizindikiritsa yekha ngati mneneri wa mʼbado kudzizindikiritsa yekha ngati mneneri wa mulungu ndizo zimene iye anali koma iye anali woposa mneneri iye anali mulungu mneneri chomwe davide anali chomwe mose anali chomwe eliya anali chomwe onse awo anali na iye munkakhala chidzalo chonse cha umulungu mthupi iye anali mulungu mneneri iye anali mulungu yehova anadzasandulika thupi mwa mwana wake yemwe anadzizusira yekha kachisi kuti adzadzionetseremo yekha ena onsewo analephera iwo amakhala ndi zolakwika koma munalibe cholakwika mwa iye ngakhale mulungu mwini wake anati uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mwa iye ine ndikukondwera kukhalamo uko mkulondola popanda cholakwika mwa iye mvereni inu iye iye anali mulungu owonetseredwa iwo anati iwe ukudzipanga wekha mulungu kapena wofanana ndi mulungu iye anali mwana wake yemwe amen iye anali kuonetseredwa kwa mulungu mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini ndipo mu tsiku lotsiriza lino iye akuyankhula kwa anthu kudzera mwa mwana wake Khristu Yesu kudzidziwitsa iye mwini ndiye kodi Khristu ndi chiyani mawu achiyani mawu a Mose inde koma lero iye ndi mawu owonetseredwa a tsiku lino zindikirani momwe Yesu analili tsopano iye ndi woti adzakhale mneneri tiye ntione ngati iye anali nacho chizindikiro cha umesiya tiye ntipite ku Yohane Woyera mutu wa 1 wa maminiti 5 otsatirawa 10 ife tisanatseke Yohane Woyera 1 ife tikumuona iye akubwera pa dziko lapansi iye anabadwa kwa namwali monga chimene baibulo linanena iye anayembekezeredwa mchiberekero cha namwali osati kuti namwaliyo anali mulungu wamkazi tsopano iye inimukuti nanga bwanji Mariya iye sanali wangwiro iye anali mkazi mkazi basi monga mkazi wina aliyense osati mulungu wamkazi mkazi wina wake akuti iwe sukuchita manyazi kunena zimenezo ayi bwana ndapenyani apa pati pamene iye analakwitsira bwanji apa iye anapanga kumodzi. Pamene iwo anapita ku phwando la Pentecoste, ndipo anthu anapita ulendo wa masiku atatu, ndipo iwo anamusiya iye, makolo ake. Yotero iwo anabwelera kuti akamupeze iye. Ndipo iwo anamupeza iye mu lemba, akutsutsana iwo ndi ansembe mu kachisi. Ndipo taonani zimene Mariya ananena. Pomwepo pamaso pa ansembe amenewo, otsutsa amenewo, iye anati, abambo ako ndi ine, takufufuza iwe ndi misonzi. Koma mawu nthawi zonse amawongola cholakwika. Iye anali mawu yamata wa zaka 12 zakubadwa. Kodi nzeru izi zimachokera kuti? Kumbukirani, pomwepo iye anakana umboni wake. Iye anati Mulungu anali abambo ake. Ndipo apa iye anati abambo ako ndi ine, Yosefe. Takufunafuna iwe ndi misonzi. Iye anati, kodi inu simukudziwa kuti ine ndikuyenera kukhala pa ntchito ya Atate anga. Mukuona, kati iye akanakhala kuti anali ndi Atate ake Yosefe. Yosefe akanakhala kuti ndi Atate ake. Iye akanakhala akupanga zitseko za makabati ndi zinthu. Iye anali pa ntchito ya Atate ake. Kuwongola mawu a tsiku limenelo. Iye anali mawu. Amen. Maona, Mariya analakwitsa. Koma palibe kulakwitsa kulikonse mene iye anapanga. Iye anali wangwiroyo. Tazindikirani, pamene iye anabadwa, anakuzidwa, anadzabatizidwa ndi Yohane. Mzimu Woyera unabwera pa iye, anapita mchipululu. Anabwererako, mtumiki wake unayamba, machiritso. Anali munthu otchedwa Simoni, ndipo iye anabwera ndi mchimwene wake Andrea ku nsonkhano. Ndipo mvetserani mwatcheru tsopano, ife titseka, ndipo tione chimene iye anali pamenepo. Ndipo ngati iye ankayankhula kwa makolo mwa aneneri, mmasiku otsiriza ano mwa mwana wake, muone basi chomwe Mulungu ali lero. Muone ngati iye akuzindikiritsidwa mwa njira yomweyo. Kodi iye anadzizindikiritsa iye mwini chotani? Kodi iye anadzatsika ndi kuti, tsopano ine ndadutsa mu sukulu, ine ndili ndi Bachelor of Art yanga, PhD, LL, zinazotero. Ine ndakonzekera utumiki wanga. Ayi bwana. Iye sanachite zimenezo. Iye anapita mchipululu monga Yohane anachitira. Anatulukako atadzozedwa ndi Mzimu Woyera. Lenyani mwemwe iye anadzizindikiritsira yekha. Pamene iye anayamba kulalikira, kunali munthu Andrea anakhala akumvetsera kwa Yohane. Anapita ndi Yesu kukapeza komwe iye analiko. Anamutsatira iye mpaka ku nsonkhano. Anamubweretsa mchimwene wake Simoni. Pomwepo pamene Simoni anayenda kukafika pamaso pa Yesu, Yesu anati, dzina lako ndi Simoni, kwa iwe ndi mwana wa Ayonasi. Izo zinamuzindikiritsa iye. Pomwepo dzina la Petro linasinthidwa choka kwa Simoni kukakhala Petro, amene ali mwala kakang'ono, ndipo anadzakhala mutu wa mpingo mtsogolo. Ndiye ife tikuona munthu atayima pamenepo, dzina lake Filipo. Iye anati, tsopano ikirani minifu, ife takhala tilibe mneneri kwa zaka 400, mneneri wotsatira, ife tikudziwa chomwe izo zidzakhale. Chotero ndiye iye anazungulira mapiri pafupifupi mamayilosi 15, kati inu mungadzakhale konse kumeneko kuti mukaone malowo, mene iye anakampeza mzake amene ankakhala naye limodzi pa maphunziro a Baibulo. Iye anali munthu wokhazikika kwambiri, munthu wophunzitsidwa bwino. Dzina lake linali Nataniele. Kotero, sindikukayika, akuyenda kupita apa khomo, napeza kuti iye sanali pa nyumba yake. Ayenera kuti anali mkazi wake amene anati, iye wapita mkhalango yake ya Azitona, kunja uko kukapemphera. Kotero, Filipo anakondowezeka kwambiri, izimene iye anali ataona zikuchitika, kuzindikiritsidwa kwa ngwiro kwa Deuteronomy 18:15. Neneli anali atadzukapo. Kotero iye anapita, anakakumana ndi Nataniele ndipo anati, Nataniele, bwera udzaone yemwe ife tamupeza. Analibe nthawi yoti azikambirana za nyengo ndi zinthu, njengawo unali wansanga, mtima wake unali ukutentha. Izo zochuluka kwambiri ndi ife tsopano. Ife tili ndi zinthu zambiri zedi zoti tichite pambali pa ichi. Po chinthu choyamba inu mukudziwa, iye anati, bwera udzaone yemwe ife tamupeza. Yesu wa ku Nazareti, mwana wa Yosefe. Tiye ntilowemo muzokambirana zawo, mene iwo anali akuyenda kuzungulira gombe la kunyanja. Ine ndikukoza kumumba Filipo akunena kwa Nataniele. Iwe ukumudziwa msodzi wachikulire uja kumusi uko? Iwe ukumudziwa? Oh, wachikulire uja, amene anafa osatikale kwambiri. Yona, ai, mwana wake Simoni. Inde, oh, ine ndikukumbukira ndikukula nsomba kwa iye. Chabwino, watani iye. Chabwino, Iye alibe mapunziro kwanira kuti nkulemba dzina lake. Iye sanate kundilembera lisiti langa. Bible limati iye anali mbuli ndi osapunzira. Koma iwo anazindikira kuti iye anali ndi Yesu. Kotero ife tikupeza kuti iye samatanga khale kulemba lisiti. Iye anati, "Eya, iwe ukudziwa chiyani?" Pamene iye anafika pamaso pa munthu uyu, munthuyo asakumudziwa iye, anamuuza iye kuti dzina lake linali Simoni, mwana wa Ayonas. Anati, kodi ameneyo si Mesiya? Kodi ameneyo si mneneri? Kodi ameneyo si Deuteronomy 18? Malemba kukwaniritsidwa, utsatireni mʼmbuyo moyo wake ndi tsiku lanji limene ife tili mkukhalamo. Ife tikukhala tikuyembekezera Mesiya wakudzayo. Tonse ife ndi Ahebri. Kodi si choncho? Tsopano tadikira kaye miniti, anatero Natanieli. Ine ndikuyenera kuti ndikafufuze. Chabwino, izo sizikandidabwitsa ine ngati iye sakakudziwa iwe. Loleni ine ngaone izo. Loleni ine ndipite ku umodzi wa misonkhano ndipo ndikaone izo zikuchitika. Chabwino, iye akuyenda kupita ku msonkhano kumene Yesu anali atayimirira. Iye anati, ndaonani mu Israeli amene mwa iye kulibe chinyengo. Iye anati, Rabi, ndiliti pamene inu munandidziwa ine. Anati, Filipo asanakuyitane iwe, pamene iwe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Ndizimenezotu. Ndiyani chimenecho? Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye anadzizindikiritsa iye mwini mawu. Kodi owerenga uyu anati chiyani? Rabi, inu ndinu mwana wa Mulungu. Inu ndinu mfumu ya Israeli. Koma apo panayima ena iwo pafupi amene sankakhulupirira zimenezo. Iwo anati, munthu uyu ndi Belezebule. Yesu anati, ine ndikukhululukirani inu chifukwa cha izo kutchula mzimu wa Mulungu chinthu chosayera. Kukwa chitetezero chinali chisanapangidwe. Koma pamene mzimu woyera, iye mzimu woyera. Iye ndi mulowa mʼmalo wa munthu. Pamene osati ganizo munthu. Pamene iye mzimu woyera adzabwera, mukadzachita chinthu chomwecho, mawu amodzi otsutsa iwo simudzakhululukidwa konse. Kumbukirani, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mawu wozindikiritsidwa atapangidwa thupi. Ndiye ife tikumupeza iye kumeneko. Tsopano awo anali Ayuda. Ali mitundu itatu yokha ya anthu. Ife tikhoza kukhala ndi kusankhana kwathu ndi kuphatikizana ndi chilichonse chimene inu mukufuna kutero. Ine izo ndilibe nazo chidwi. Ine ndine wantchito wa Khristu kutumikira anthu onse. Koma mvetserani, loleni ine ndikuwuzeni inu. Teyang'anani apa, anali Myuda wa mitundu ndi Samaria. Ndipo taonani uthenga kukamba za Petro ali ndi mafungulo. Iye anatsegula iwo pa tsiku la Pentekoste kwa Ayuda. Filipo anapitako ndipo anakawabatiza a Samaria ndi kutulutsa ziwanda. Mzimu Woyera unali usanabwerebe pa iwo. Petro anatsikirako ndipo anakayika manja pa iwo. Iwo analandira Mzimu Woyera ndipo ku nyumba ya Korneliyo amitundu anawulandira iwo. Tsopano amitundu, ife achi Anglo-Saxon, ife sitinali nkomwe kumuyembekezera Mesiya. Ife tinali achikunja ndi zibonga pa msana wathu. Ife tinali kupembedza mafano. Koma awiri onse, Yuda ndi Msamaria, anali kuyembekezera Mesiya. Ndipo iye amangobwera kwa okhawo amene akumuyembekezera iye. Muzikumbukira zimenezo mʼmalingaliro anu kuposa mu msonkhano uno. Iye adzakumana ndi okhawo basi amene akumuyembekezera iye. Pomaliza, iye anasowa, anali akupita ku Yeriko tsiku lino. Ndipo amasowa kudzera ku Samaria. Kumeneko ndi kuzungulira mapiri. Iye anatsikira kumaloko. Tsopano, ife tinamuona iye akuzizindikiritsa iye mwini ngati wa Mesiya. Akuonetsera chizindikiro cha Mesiya wake. Ndipo iwo anachichitira mwano icho. Kotero, iye anasowekera kudzera ku Samaria. Iwo amamuyembekezera Mesiya nawonso. Kotero, iye anabwera ku mzinda wotchedwa Sukari, chama 12 koloko. Chitsime chili kumene kobe. Iwo anangokhala pansi pambali pa icho, pasi panja pa chipata cha mzinda. Kumene mpope wa onse, iwo onse amabwera kudzatunga madzi awo. Iwo sunali mpope. Iwo ankangotsitsira pansi chigoba ndi kutungapo madzi. Ndipo iwo ali nayo mitsuko yayikulu ija. Amachitabe izo lero. Ndiye kukamba za kudendekera, ena inu akazi mumayenda ndi mabuku pamutu panu. Inu mukuyenera kuona momwe akazi amenewo amakhoza kuyika mtsuko wa magaloni 5 pamwamba pamutu wawo ndi wina pa chiuno chilichonse. Ndipo basi kumayenda nawo akucheza ndi kumadendekera iwo basi monga mwangwiro. Ndipo akutsikira kumeneko cha ma 11 koloko masana amene iwo amafika kumeneko dzuwa lili paliwombo. Ndipo iye anawatumiza ophunzira ku mzinda kuti akagule zitumbuwa. Ndipo kunali mkazi mu mzindamo wambiri yoyipa. Iye samaloledwa Kala ndi akazi ena onsewo. Totero, iye anatuluka kuti apite ku chitsimeko kuti akapeze gawo lake la madzi. Ndipo pamene anali kuti atule mtsuko wake wa madzi pansi, iye anayang'ana. Atakhala apo motsamira khoma, pa mwamuna amene anayankhula naye anati, mkazi, ndipatseko ine akumwa. Tsopano, iwo amakhala ndi kusalana kolunjika, Ayuda ndi Asamariya. Ndipo iye anamudziwitsa iye pomwepo mwansanga kuti sikunali mwamwambo wake, mwamuna wa mtundu wake, kuti amupemphe mkazi wonga iye, Samariya, thandizo lililonse. Chifukwa Ayuda ndi Asamariya analibe kumvererana wina ndi mzake, analibe zinthu zofanana. Iye anati, koma ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe ukuyankhula naye, iwe ukanandipempha ine akumwa, ndipo ine ndikanakupatsa iwe madzi omwe sumabwera kuno kudzatunga. Kodi iye anali kuchita chiyani? Amakhudza mzimu wa mkaziyo. Iye anali mneneri. Ndipo zokambira nazo zinali kapena kuti iwo azipembedza mu Yerusalemu kapena mu phiri. Iye anati, Atate akufuna iwo kuti azipembedza mu mzimu ndi choonadi. Ndipo iye anapitirirabe mpaka iye anapeza chomwe vuto la mkaziyo linali. Iye anatsikira pansi apo mpaka iye anakapeza vuto lake. Ife tonse tikudziwa chomwe ilo linali. Amene amawerenga Baibulo, Yohana Oera 4. Kodi ife tinapeza chiyani? Iye anali ndi amuna ambiri zedi. Iye anati, pita ukamutenge mwamuna wako, ndipo ubwere kuno. Iye anati, ine ndilibe mwamuna aliyense. Iye anati, iwe wanena zoona, pakuti iwe wakhala nawo asanu. Taonani kusiyana kwake kwa mkazi wang'ono uyo ndi ansembe awa tsiku limenero. Iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Tsopano ife, sinakhalepo naye mmodzi kwa zaka mazana anayi. Ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Peti kudziwa pamene Mesiya adzadza. Ichi ndi chinthu chomwe iye ati adzachite. Kulondola uko, iye adzationetsera ife zinthu izi. Iye adzatiuza ife izi. Iye anati, ine ndine iye amene akuyankhula ndi iwe. Basi munthu wamba atakhala pamenepo wa usinkhu zaka sate zakubadwa. Mwina mwake amaoneka ngati wa 50. Kwa iwo anali atangonena kumene mu Yohana Oera 6. Iwe ndi munthu osadusa zaka 50 zakubadwa. Ndipo kuti iwe unamuona Abrahamu. Tsopano ife tadziwa iwe uli ndi chiwanda. Mwa iye anati, Abrahamu asanakhalepo, ine ndine. Ndipo eya, ndi uyo apo, munthu wang'ono chabe, mwina mwake ali ndi imvi pang'ono ku ndevu zake, ndito yake, thupi lake la umunthu linali lofowoka, opanda kukongola kuti ife tingamukhumbire iye, ndipo pa chakale chakatumbu kachiwiri. Koma chimene chinali mkati mwa icho, chinali Shekina. Chimene chinali mkati mwa icho, anali Mulungu. Mulungu, chinali chiyani icho, apo iye anazindikiritsidwa. Mawu a Mulungu, kudziwa zinsinsi za mtima wawo, mwaona. Amenewo, anali mawu a Mulungu. Iye, anali mawu a Mulungu. Ndipo mawu a Mulungu, akuchitabe zimenezo. Ndifuwa iye, ali mwayo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mukuzipeza izo, inu mukuzipeza izo, mukuganiza kwanu tsopano, zindikirani. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye anatamangira mu mzinda ndipo anati, bwerani mudzaone munthu amene wandiuza ine zomwe ine ndachita. Kodi ameneyu si Mesiya amene? Ngati icho chinali chizindikiro cha Mesiya kwa Myuda ndi kwa Samariya. Ndipo iye salemekeza munthu. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo awo anali mapeto pamene Mulungu anasiya kuchita ndi Ayuda ndi Asamariya. Ndipo ano ndi mapeto a nyengo ya amitundu pamene iye wabwera kudzera mwa okonzanso ndi ena otero mpaka kumapeto. Ndipo analonjeza, monga izo zinali mmasiku a Abrahamu, chomwe chonso izo zidzakhala pamene mwana wa munthu azidzaululidwa kwa amitundu mu tsiku lotsiriza. Iye akanati adzabwererenso kachiwiri. Zochuluka kwambiri zikhoza kunenedwa apa. Koma mundilole ine ndifulumire tsopano, chifukwa ndi 9 koloko. Basi tadutsitsa pang'ono. Ife tizituluka ikamakwana 8:30. Ambuye akalola. Zindikirani, neneri anati, umo mu Zakariya 14:6, padzakhala tsiku limene timadzachedwa usana kapena usiku. Mayilo lidzakhala tsiku lolunda, koma mu nthawi ya kumadzulo zakhala kuwala. Tsopano penyani mwansanga, palibepo lemba limene lingakhoze kuswedwa. Onse ayenera kuti akwaniritsidwe. Tsopano kodi dzuwa limatuluka chotani? Kodi ilo limatulukira kuti? Mawa. Limakalowera kuti madzulo. Chitukuko chayenda ndi dzuwa. Ndipo chomwe chonse uthenga. Mukumvetsa izo? Tsopano ife tabwereranso uko kugombera kumadzulo tsopano kachiwiri. Ngati ife tikanati tipitirirebe Ife tikanabwelera kummawa kachiwiri woloka uko mozungulira Pacific pita kummawa kachiwiri mulibemo chilichonse mmenemo mwaona tsopano chitu uko yaenda limodzi ndi dzuwa kutenga waoloka madzi iwo unachokera ku Mediterranean wo iwo unaoloka kukalowa chokera kwa Paulo oyera unapita ku German choka ku German iwo unaoloka mpita wachizungu pita ku England kuchoka ku England iwo unaoloka Atlantic kupita ku United States kotsopano iwo wabwereranso kachiwiri pita ku Pacific. Taonani, dzuwa lomwelo limene limatuluka kummawa, dzuwa lomwelo limene likukalowa kumadzulo. DZUWR. Ndipo mzimu woyera omwewo umene unagwa pa tsiku la Pentecoste kummawa. Tsopano lakhala lili tsiku limene silingatchulidwe kuti masana ndi lolunda, tsiku lolunda la mvula. Inu mukuliona ilo kuno ku Kansas. La mvula. Lolunda, ife takhala nako kuwala kokwanira kuti tijoine chalichi ndi kuchitira zinthu izi. Kuwala kokwanira kuti tikhoza kuzunguliridwa nako. Maiye anati, nthawi ya kumadzulo dzakhala kuwala. Mwana wa mamuna adzabwereranso kachiwiri. Ndipo mzimu woyera ukubwerera mu masiku otsiriza ano ndi chidzalo kachiwiri ya mphamvu ya Mulungu. Mawu akuonetseredwa dzera mwa achilutera. Ndipo basi monga piramidi kumakula chokweza chilutera poyamba kukonzanso Wesley Pentecoste kotsopano kumangosongokera mkati pakuti pamene mwala wapamutu ukubwereranso ku piramidi kuyenera udzakwanire monga ina ya iyo inu simungakhonze ngakhale kuyendetsa mpeni pakati pake ndi yangwiro kwambiri ndipo ndomwecho udzakhala utumiki mmasiku otsiriza udzakhala ofanana kwambiri monga lanu dzanja lanu khala lenileni ndipo mthunzi wa dzanja lanu kukhala chofanizira pamene izo zikubwera pakapita kanthawi izo zimadzakhala chimodzi izo zimakhala chomwecho ndipo umo ndi mmene mpingo umakhalira kwatiwi amakhalira kwa Khristu iwo amadzakhala mmodzi monga mwamuna aliyense ndi mkazake mukuona iye akubwera komwe uko ku masiku otsiriza kwa ife tikuyesera kukhala mu kunyezimira kwa tsiku lina iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse akumuzindikiritsa iye mwangwiro ndi Hebrews 13:8 Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ngati ife tikanakhala mbuyo mu mbado wa Lutera ife tikumayang'ana mbuyo uko umenewo mbado umenewo ife tikuziona ndendende mu mbado wa Sade uwo kuti Lutera anali mtumiki ameneyo ndende basi ndi kavalo amene anatuluka ndiyena onse amene anapita mu mbado umenewo ife tikupeza mbado wa Wesley mbado wa Philadelphia ife tikuchipeza chitsitsimutso chachikulu chija chimene chinadutsamo ndiko ndicha pabale ife tikumupeza Wesley ndende pamalo amene Bible linati iye anali ife tikuzipeza izo lero basi pomwe iye anati iye anali ndi olali nthawi imene ife tikukhalamo tamvetserani Agriki aja analephera kuti amuone iye chifukwa chiyani mabwana ife tikufuna kumuona Yesu iwo analephera kuti amuone iye chifukwa iye anavala kachisi wake wa umunthu Mulungu mwa munthu nofu wa umunthu umene unawachititsa iwo khungu iwo samatha kumvetsetsa iwepo khala munthu ukudzipanga wekha Mulungu kupena ofanana ndi Mulungu iye anati yabwino ngati inu mumakhoza kuwatcha iwo mwachilamulo ndipo palibe malemba angathe kuswedwa inu mumawatcha iwo milungu iwo anali mmene mawu a Mulungu amabwerako ndiye iye ndi chidzalo cha mawu amenewo mawu amene anali a dziko limenelo mwana wa Mulungu muwomboli pamene Mulungu iye mwini iye anabwera pa dziko lapansi ndipo anadzakhala mwa munthu kuti akadzitengere imfa pa iye mwini kuti adzawombole chonsecho tengo uja kuchokera mmunda wa Edeni osati mkaziyo mwamunayo Adamu wachiwiri yemwe anafa ndipo anakalowa mu nthaka kuti akatulutsemo chuma chimenecho amen masamba amenewo amene anali atagwa kumbuyo uko wabweretsapo iwo muchiukitsiro ndi zochuluka motani zomwe zinganenedwe za chimenecho zikhoza kutitengera ife maora koma ife tili pano pamalo tsopano a mitundu a tsiku limenelo analephera kuti aone izo chifukwa izo zinali mu nofu wa umunthu ine ndikudabwa ngati ife tingachite chimodzimodzi ine ndikudabwa ngati ife tingapange kulakwitsa komvetsa chisoni kumene iwo anachita kulephera kuti timudziwe iye chifukwa iye anali mawu a mbado umenewo anazindikiritsidwa mutupira umuntu mnyamata amene analibe mapunziro kuti ife sitinamudziwe mkomwe iye akupita ku sukulu ife tinalibe ngakhale mapepa kuti iye amachokera mu bungwe lililonse la tsiku limenelo analibe mapunziro analibe mbiri ya chilichonse koma munthu wopenga chimwa vinyo kuyenzera uchimwa munthu akutembenuza dziko lapansi cha dodolido wobadwa mwapathengo amayi yake anapatsidwa pakati ndi msilikali ndipo anatenga dzina lake ngati mwana wa mulungu pena akudzitchula yekha mneneli galileya uyu wotchedwa mneneli koma mawu anaonetseredwa ambiri onse amene anamulandira iye kwa iwo iye anawapatsa mphamvu yakukhala ana a mulungu ndipo chomwechonso izo zili lero amene ife tiona mzimu woyera waukuluwu ukuyenda ukuonetseredwa ambiri onse amene amulandira iye kwa iwo iye anawapatsa mphamvu yakukhala ana amuna ndi akazi a mulungu yesu khristu amazindikiritsidwa chimodzimodzi mwa mawu ake mukambado kalikonse tiyeni ife tiweramitse mitu yathu abwenzi a chikhristu ine ndikufuna kukufunsani inu tiyeni tingoyima ndipo tilingalire kwa kamphindi chabe kodi ichi ndi choonadi kapena ndi zolakwika ndi choncho ngati chili choonadi ife tili ndi ngongole ya chilichonse kwa icho kodi ife tikupita kuti kodi posiyira pa izi ndi pati kodi iwe ungatsimikizire bwanji kuti iwe ukulondola tsopano pachiyambi iye anali mawu po mawu amazindikira malingaliro amene ali mu mtima iwo amatero kudzera mwa aneneli matero kudzera mwa khristu po iye analonjeza izo masiku otsiriza pakuti iye ali yemweyo dzulo lero pa nthawi zonse atate akumwamba tengani mawu anu ayikeni iwo mu mtima wa munthu kuti iwo anthu onse pamodzi usiku uno kagulu kakang'ono aka ka anthu kunja kuno ife tikuzindikira ambuye kuti ife tikukhala mu mithunzi yakubwera kwake ndipo mithunzi ikukhala chenicheni kwambiri chaka ndi chaka ife tikuona zizindikiro zikuonekera zooneka zoopsa ife tikuziona mu manyuzipepala ndi mmagazini mwezi ukusandulika magazi ife tikumva za zivomezi konsekonse kuzungulira pa dziko lapansi kuphulitsa dziko lonse ndipo tsopano tsiku lina izo zinagwedeza dziko lonse mmene mwana wa mulungu anakanidwa poyera ndipo anapachikidwa ndipo tsopano ife tikupeza kuti gulu lalikulu lotchedwa World Council of Churches iwo mogwirizana amukana iye monga iwo ananena mu mbado uwu wa Laodikaya iye anali kunja kwa mpingo akugogoda pa khomo akuyesetsa kuti alowenso mkati ndipo tsopano ife tikupeza kuti panali chivomezi china mmene chinakantha ichi osati mafuko enawo fuko lino inagwedeza dziko lonse yesu mwapoyera watulutsidwira kunja po iye wayima akupempha usiku uno akutsimikiziridwa mwathunthu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse mulole wokhulupirira aone izi mulole iwo amene akudwala aone izi ambuye mulole awa pano usiku uno akhoze kukhudza chovala chake monga iwo anachitira mmasiku apitawo chiritsani odwala ndipo mupulumutse otayika ife tikupempha mu dzina la yesu khristu amen mulungu akudalitseni inu tsopano mphindi imodzi yokha ya mzere wa pemphero ife tangotsala ndi ndendende maminiti 15 kuti tituluke mu nthawi tsopano zonse zimene ine ndinganene ndine munthu mawu anga akhoza chabe kulephera monga munthu wina aliyense tonse ife ine ndatsimikizira kwa inu usiku uno kuti mneneli aliyense ina chilichonsecho iwo amapanga kulakwitsa kwawo koma mulungu samalakwitsa mawu ake ali choonadi ndiyangati akukhulupirira kuti iye ndi mawu mulungu akudalitseni inu pamene chikhulupiriro changa chamangidwa si penanso koma magazi a yesu ndipo kulondola yesu ndi mawu tsopano ine ndikukhulupirira bile anati kodi iye anapereka makadi apemphero kodi pali makadi apemphero amene aperekedwa ine sindimadziwa iye anati poyamba kuti iye samaganiza kuti iwo abwera ndi kudzapereka aliwonse mangati iwo anapereka makadi apemphero ife tiyendetsa mzere waung'ono wapemphero wina wake odipa ali kadi la pempero 1 apa ine ndione amene ali ndi kadi la pempero 1 inde inu muli ndi 1 ai kadi la pempero number 1 dani ali nalo odipa ali kadi la pempero 1 tabwino mwina mwake yes anapereke kuyambira 1 ndi angati ha oh ali pamenepo eh tabwino kadi la pempero number 1 bwerani kuno ndipo mudzaime apa kwa ine kadi la pempero number 1 number 2 dani ali ndi number 2 number 3 kwa mamini tochepa chabe tsopano ife number 3 dani ali ndi kadi la pempero number 3 taonani pali munthu apa pa machira wina wake atayangana kadi lawo kati iwo ali nalo number 3 number 4 dani ali ndi kadi la pempero number 4 kadi lalingono mwana wanga kapena mmodzi wa gululo amabwera pansipo ndipo amadzatenga makadi amenewa inu mukuona ndipo amawasakaniza iwo ndipo akatero iwo amawapereka iwo kwa inu ndipo kenako pamene ine ndiye izo zimasonyeza ife tinali ndi anthu nthawi ina amayesera kugulitsa makadi apemphero amenewo ndipo ndicho chifukwa chake iwo amazindikiritsidwa mwa njira imeneyo kuti inu simungathe kuwagulitsa iwo kwa iye sangathe inu simumadziwa ndi ndani akubwera uko pamenepo pamene ine ndibwera pano ndine sindimayambira pa nambala ina iliyonse ine ndimangoyambira pena paliponse kusa sabata ino inu muzindikira ine ndizitembenuza mbuyo ndi mtsogolo ndichokwera ndichotsika tenga makadi apemphero awa mwaona ndipo umo ndimomwe ife timachitira izo kuti tinene kuti aliyense mu tsiku lililonse azipereka makadi kuti anthu tsiku lililonse azikhoza kukhala ndi mwayi woti abweremo 1 2 3 4 5 ine ndiziyitana iwo imodzi pa nthawi kwa ine sindikufuna wina wake wogontha ndipo kenako iwo nkuzati chifukwa chiyani panalibe anandiuza ine mukuona ndipo iwo anaponya malo awo mu mzere wa pemphero ndipo mwina mwake ali ndi kadi la pemphero iwo sangawapatse iwo linanso maona kadi la pemphero number 5 dani ali nalo 1 2 3 4 5 kadi la pemphero 5 ndizo zonse zabwino ngati inu mukutsimikiza kuti inu muli ndi 5 dzukani pamenepo ndizo zonse zabwino number 6
11 prayer card 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 prayer card 10 and 11 look now it might be somebody deaf look at your neighbor's card all around I guess they're mixed up all through here
11 card la pempero 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 card la pempero 10 ndi 11 taonani tsopano akhoza kukhala kuti ndi wina wake wogontha tayang'anani pa kadi la oyandikana naye wanu kuzungulira monsemo ine ndikuganiza iwo asakanizika onse pano chabwino alipo angati kumeneko roy tawawerenga iwo ndipo uone 11 12 13 14 15 1 2 3 4 15 chabwino tiye ntilekezere pamenepo kwa miniti chabe kwa ife tilibe nthawi yochuluka kwambiri tsopano ndi angati amene alibe kadi la pemphero po inu mukukhulupirira kuti mulungu akuchiritsani inu bwezani mmwamba dzanja lanu mulungu akudalitseni inu uko mkulondola mukhale ndi chikhulupiriro chimenecho tsopano kumbukirani abwenzi pamene iwo akukonzekera mzere wa pemphero tsopano musati musayendeyende tsopano basi kwa maminiti 10 kapena 15 mpaka ife ikonzeke chifukwa mukuona inu mzimu ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake ine ndinati ndipo ndinawerenga kuchokera mu lemba kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo mwaka nthawi chabe tindinachite poyambirira icho kaye ndinakuonetsani inu kuti iye akuyenera kutenga chinthu chomwecho kachiwiri mumasiku otsiriza ndiangati akukhulupirira zimenezo malaki 4 ndi zonse za izo zikuyenera kubwereranso kachiwiri iye kachiwiri kubwera ndi kudzazizindikiritsa iye mwini mthenga wa uneneri kukatembenuza mitima ya ana kubwerera ku chikhulupiriro chikhulupiriro cha utumwi cha chipentekoste cha atate ndicho ndendende chimene chikuyenera kuchitika osatika chikhulupiriro kena koma kubwerera ku chikhulupiriro chapachiyambi tsopano ife tikukhulupirira zimenezo ndi mtima wathu wonse tsopano ena a inuko amene mulibe kadi la pemphero tsopano kumbukirani ine ndine wantchito wake ndipo ndinu wantchito wake mulungu mwa ine ndi mulungu mwa inu inu muli ndi chinsowa ndipo ine ndili pano kuti ndikutumikireni inu zimabweretsa izo pamodzi ndipo zimadzapanga mulungu tsopano mkazi wang'ono nthawi ina iloleni ine ndikupatseni inu lemba lina ine ndikukhulupirira ndi mu yohane woyera aponso panali mkazi wang'ono amene anali Iye anali ndi vuto la magazi. Tieni tinene kuti iye analibe kadi la pemphero. Ndipo iye ankafuna kuti apemphereredwe. Koma anali pa ambiri amene anali atayima pamenepo. Iye samatha kukhala pa nzere. Yotero iye anati, ngati ine nditangokhudza chovala chake, ine ndikhala bwino. Ndi angati akuyikumbukira nkhaniyo. Bwanji ndithudi. Ndipo kodi iye anachita chiyani? Iye anakankha kudutsa khamulo. Ndipo anakakhudza chovala chake. Tsopano chovala cha Chipalestina imalendewera momasuka. Ndipo icho chimakhala ndi chovala cha mkati aponso. Chifukwa cha fumbi la kumapazi, inu mukudziwa. Chotero ndi chimalendewera momasuka. Tsopano iwe ukhoza kukhudza mkanjo wa munthu. Ndipo iye sangamvelere izo. Basi ponje ya mkanjo wake. Koma ananga bwanji icho chachikulu chija. Chokhuthala. Chovala cholemerera cha Chipalestina. Chikulendewera pansi pa mapazi ake. Mukuona? Iye sanamvelere konse izo mwathupi. Koma iye anakhudza chovala chake. Ndipo iye anabwereranso mkhamu. Tiye tinene kuti iye anakhala pansi. Iye mwina akanakhoza kukhala kuti anayimirira. Koma tinene kuti iye anakhala pansi. Inachitika ndi chiyani? Yesu anayimikira ndipo anati, ndani wandikhudza ine? Ndipo inu mukudziwa, mtumwi Petro anaganiza kuti izo zinali zopusa kwambiri. Kufikira kuti anthu bwanji, iye anamudzudzula iye chifukwa cha izo. Mwakulankhula kwina, iye akhoza kukhala kuti anati, bwanji, taonani, aliyense akukukhudzani inu. Iwo aganiza izi, inu mwasokonezeka mmutu. Mukuona? Bwanji, aliyense akuyesetsa kuti akukhudzeni inu rabi. Iye anati, koma ine ndazindikira kuti ine ndafoka. Kukoma, izo mphamvu zachoka mwa ine. Kazi mmodzi wang'ono uyo tsopano, anabweretsa mphamvu kuchoka mwa iye. Iye anayang'ana pozungulira mwa umvetsera. Ndipo iye anapeza komwe iye anali. Ndipo iye anamuuza iye vuto lake, ndichomwe chinali chitachitika. Baibulo linanena kuti iye alitsopano wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu. Kulondola uko. Tsopano ngati inu muli ndi chikhulupiriro chomwecho mwa Yesu yemweyo, izo zichita chinthu chomwecho kwa inu. Tsopano mukhale molemekeza kwenikweni, mupemphere, musakayike, mukhulupirire ndi mtima wanu wonse kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo iye apereka kwa inu madalitso awa. Tsopano Atate, mulole mzimu wanu woyera waukulu, ulule kwa ife mawu ozindikiritsidwa mu thupi, thupi lawo ndi thupi langa. Ndipo mulole mawu ndi lonjezo la uthenga wa usiku uno, umene walalikidwa, utanthauziridwe ndi mzimu woyera wa ukulu iwo yeni. Pakuti iye analonjeza kuti iye adzakhala ndi ife, ndipo iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Mu dzina la Yesu Khristu, ife tikudzipereka ife eni kwa inu ndi kuthenga kuti inu mukathe kuwatsimikizira mawu ndi zizindikiro zikutsatira, monga inu munachita monga mwa Mariko 16. Amen. Tsopano aliyense molemekeza kwenikweni, onde musasunthe, mukhale chete kwenikweni mwaona. Tsopano kumbukirani, nthawi zina ife tabwerapo mukutsutsana. Ndiyangati ali muno amene ali akhristu obadwa mwatsopano. Tiye tione manja anu, tabwino, izo ndi zabwino. Ndiye inu mukudziwa chomwe ine ndikukamba. Tsopano ndi uyu, dona wake ndi uyu. Uyu ndiye dona woyamba mu mzere, tabwino. Tsopano dona uyu ndi ine, monga momwe ine ndikudziwira. Ife alendo, chithunzi chokongola kwambiri cha Yohane Woyera, mutu wa 4. Yesu anakumana ndi mkazi pa chitsime cha ku Samariya. Maonekedwe ena ake ngati awa. Nthawi yoyambirira yomwe iwo anakumanapo m'moyo. Ndipo mochuluka, monga ine ndikudziwira, iyi ndi nthawi yoyamba ife tikukumana. Ife ndife alendo kwa wina ndi nzake. Ngati izo zilizoona, kuchitira kuti anthu aone kuti izo ndizoona, ingokwezani dzanja lanu choncho. Mwaona? Izi ndi ife. Nthawi yoyamba. Tsopano ngati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano kuyankhulana ndi mkaziyo momwe iye anachitira ndi mkazi pa chitsime, kukanakhala kupeza china chake chimene iye wachita, kapena china chake chimene chili vuto ndi iye, kapena china chake pa china chake chimene ine sindikudziwa kanthu kalikonse ka icho. Ndipo kukhoza kuwulula icho kwa iye, kumene ine sindinamuonepo konse iye. Ine basi nthawi yoyamba kukhala mu mzinda uno. Ndipo ine ndangobwera kuno. Iye ndi mlendo. Tsopano kodi izo zingamupange Yesu Khristu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse? Kodi izo zingawapange mawu kukhala wozindikira maganizo amene ali mu mtima? Mukuona? Izo zingamupange iye yemweyo dzulo. Ndipo manja anga ndi awa, ndi Bible langa. Ine sindinayambe ndamuonapo konse mkaziyu moyo mwanga. Mulungu akudziwa zimenezo. Iye ndi mkazi chabe amene wayima apo. Ine sindikudziwa chilichonse kuposera mlendo weniweni amene ali muno kwa iye. Izo nzoona, kwa iye akudziwa zimenezo. Ine sindikumudziwa iye, ma iye akutero. Iye ndi mawu, kwa mawu ama ulula chinsinsi cha muntima. Ama nena zinthu zolakwika, ama muuza iye china chake. Kati iye wachita china chake cholakwika, osa chilapa pansi pa magazi, iye amuuza iye za icho. Kati iye ali odzipangitsa kukhulupirira, iye amuuza iye za icho. Kati iye ali okhulupirira, iye amuuza iye za icho. Kati pali china chake chovuta mwathupi, amuuza iye za icho. Kati iye ali china chake cha china chilichonse. Iye amuuza iye za icho. Iye akhoza kuchita zonse izo. Chifukwa iye ndi Mulungu. Iye amadziwa zinthu zonse. Ine sindimadziwa. Iye sakundidziwa ine. Ndipo ine sindikumudziwa iye. Tsopano ngati iye ati aulule izo mwanjira imeneyo, inu mudziwa kuti akanali maube. Ahebrew 4:12. Mawu a Mulungu amaulula zinsinsi zimene zili mu mtima. Amadziwa zimene zikuchitika. Tsopano ngati Mulungu ati aulule izi kwa ife usiku uno Mulungu, pamene inu ndi ine tayima pamodzi, pamenepo inu mungadziwe kuti izo sizingakhale ine, izo ayenera kukhala iye. Tsopano ine ndikungofuna kuyankhula nanu kwa minuti, chifukwa kuyankhula mu mawu monga chonchi bwanji, ine ndikulalikira mungona, yeno ine ndikudzabwereranso. Ine ndikungoyankhula ndi inu monga mmene iye anachitira ndi mkazi wa pachitsime, kukhala ndizokambirana ndi iye kufikira iye anapeza chomwe chinali vuto lake. Tsopano ngati Mulungu ati aulule kwa ine mmene vuto lanu lili, tabwino inu mudziwa ngati zili zoona kapena ayi. Ndipo kodi nonse inu mukhulupirira? Aliyense kunja uko amene akumudziwa mkazi, kwezani mwamba dzanja lanu ngati kuli anthu ena ake. Oh inde, anthu ochuluka akumudziwa iye. Eya, chabwino. Tsopano mulole Ambuye Yesu apereke izi. Awo sangangokhala kokha mawu olalikidwa, iwo angakhale mawu osandulika thupi, akuyankhulapo, akuulula. Tsopano Baibulo silimanena kuti inu mudzakhala mukuima pano ndi chimene chiti chidzakhale vuto lanu ndi zonse za izo chimene inu mwadzera pano kapena chimene inu mwachita, ilo silimanena zimenezo. Koma mawu amabwera pansi mmene amamuzindikiritsa oyankhula, mwaona kuti mawu a Mulungu ye uthengawo ndi woona. Ndiye Mulungu akuzindikiritsa uthengawo kukhala choonadi. Ubatizo wa Mzimu Woyera ndi uthenga wa mphumphu kuyenera kukhala choonadi ndiye, ngati iwo wazindikiritsidwa molondola. Chinthu chimodzi, ndinu yense wa manjenje kwenikweni, inu mwakhumudwa ndi china chake uko mkulondola, inu mukudandaula, inu mwakhala nacho ichi kwa kanthawi. Ndipo chomwe icho chili, ndi vuto la mwendo wanu, zili pa mwendo wanu wakumanja, inu mukuopa kuti iyo ndi khansa. Izo zikukuvutitsani inu pali ponse, mbali yakumanjayo yatheratu. Inu umavutika mmimba mwanu, zima kudwalitsani inu. Kati izo zili zoona, kwezani mwamba dzanja lanu. Musaope ingokhulupirirani, ndipo iye akupangani inu mukhale bwino. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Dabwino, pitani muzikamuthokoza Mulungu chifukwa cha izo, ndipo kakhaleni bwino. Ambuye akudalitseni inu. Ine ndikungofuna kuti ndiike manja anga pa inu. Kodi inu mukhulupirira kuti iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse? Tsopano apa chabweranso chithunzi, amuna wa chizungu ndi mkazi wa chikuda, Yesu Myuda, iye Msamariya, mwaona. Iye anawadziwitsa iwo kuti panalibe kusiyana mu mtundu wa anthu. Mulungu anatifera ife tonse kumkulondola. Iye ndi Mulungu anatipanga amagazi amodzi mafuko onse. Dziko limene ife tinaleredwako kusintha mtundu wathu, unalibe chilichonse chochita ndi chimene chili mkati mwa ife. Eya, ukonkulondola. Tsopano inu ndi Mkhristu, mwansanga ine ndikukhoza kumvelera kulandiridwa kuti inu ndi Mkhristu, iwo mzimu wanu. Izo zingakhale basi monga iye anati, taonani mu Israeli amene mwa iye mulibe chinyengo. Tsopano ine ndikuona inu mwakhala mukudwala kwambiri, kupimidwa kunatsimikizira kuti inu muli ndi khansa kumkulondola. Ko khansa imeneyo kuti inu mukukhulupirira kuti iye akhoza kundiuza ine pamene iyo ili, monga mwakuwerengera khansa imeneyo ili mu matumbo akulu ngati ukonkulondola akwezani mmwamba dzanja lanu. Tsopano inu mukudziwa kuti china chake chayima pano mene chimakudziwani inu. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akuchizani inu? Ngati chikhulupiriro chanu tingamukokere iye kumeneko kukhudza chovala chake ndi kuwulula chinthu chomwecho chimene iye anachita nthawi imeneyo, ndiye pitani mukamukhulupirire iye ndipo inu mukakhala bwino. Ngati inu mukuzikhulupirira izo mungokhulupirira basi mophweka chotero Mulungu. Ingokhulupirirani basi, musati mukayike. Ine ndikuganiza kuti ndife alendo ifenso kwa wina ndi mzake. Ife sitikudziwana wina ndi mzake. Mulungu akutidziwa awiri tonsefe. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuwulula kwa ine vuto lanu? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akhoza kuwulula kwa ine vuto la wina aliyense kunja uko? Mukukhulupirira izi? Yangati kunja uko amene akukhulupirira izi. Kodi inu mukuganiza chiyani za izi? Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Ndiye miyala yanu ya munduru sidzakuvutaninso konse. Ine ndinamvelera izo zikubwera. Ine ndimawerenga malingaliro a anthu. Ine ndimangofuna kuti inu muone kuti ine sindimachita izo. Chabwino. Kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wake ndi mtima wanu wonse? Zikomo inu. Inu ndi Khristu. Inde inu mulu. Ndipo osati ongokwera nawo Khristu wenweni. Ipo ndinu obadwa kachiwiri. Chabwino. Kodi inu mukukhulupirira kuti ine kukhala mbale wanu sindikudziwa chilichonse cha inu? Koma Atate athu akumwamba amene amatidziwa awiri tonsefe akhoza kuwulula kwa ine yomwe vuto lanu lili. Ine ndikuona kuti inu mwakhala nawo ambiri a iwo. Inu munali ndi operation ndipo operationiyo nali ya khansa. Inu unachotsa bere kulondola uko ndipo inu mukuvutikabe nalo. Inu mukukhulupirira kuti inu mukhala bwino kuchokera pano mpakana? Dutsani pomwe apa mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Ndipo Mulungu akudalitseni inu. Ambuye Mulungu akuchiritseni inu. Bole khalani ndi chikhulupiriro musati mukayike. Ingokhulupirirani ndi mtima wanu wonse kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano kodi inu mukukhulupirira dona? Ife tili alendo kwa wina ndi mzake. Ine sindikukudziwani inu. Inu simukundidziwa ine. Ife ndife alendo kwa thupi. Koma Atate akumwamba angakhoze kuwulula kwa ine china chake mene chakuvutani, china chake chimene inu mwachita, china chake chimene inu simumayenera kuchita kapena mumayenera kuchita koma inu simunachite. Chilichonse chomwe chili, chilichonse chimene chingakhale, inu mukukhulupirira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mukudziwa kuti zikanayenera kukhala iye amene akanati achite chimenecho. Kulondola uko inu mukuvutika ndi chotupa o chotupa chimenecho ili pa mutu. Inu mukuopa kulondola. Inu mukukhulupirira kuti icho chichokapo tsopano kuti Yesu Khristu akuchizani inu monga inu mwakhulupirira izo. Chomwecho izo zikhala kwa inu. Pitani mukukhulupirira. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Basi kazipitani pa njira yanu mukhulupirire. Musati musakayikire. Mungokhulupirira ndi mtima wanu wonse. Khalani ndi chikhulupiriro musati mukayike. Mungokhulupirira ndi mtima wanu wonse. Mimba mwanu mwakhala mukukuvutitsani inu. Vuto la mimba mukufuna kuti mupite mukadye, khulupirirani. Ndizo izo. Muli bwanji inu? Ife ndife alendo kwa wina ndi mzake. Ine ndikukudziwani inu. Inu simukundidziwa ine. Koma pali wina wake pano osaoneka koma waphimbidwa pakati pa ife amene akudziwa chomwe vuto lanu lili. Ine ndikukuonani inu mukuyesera. Eya, ndi nyamakazi. Kodi inu mukukhulupirira iye akuchizani inu kwa izo? Pitani mukakhulupirire izo. Ndipo inu simudzalumala konse ndi izo ngati muti mungokhulupirira izo. Inu muli ndi zinthu zambiri mbiri zimene zikukuvutitsani inu. Vuto la ukazi pa nthawi yayitali. Kenako chinthu china chanu, chinthu chanu chenicheni chimene inu muli nacho chidwi kuti muchiritsidwe ndi nyamakazi aponso. Inu mukukhulupirira kuti iye akuchizani inu? Pitani mukukhulupirira izo. Izo basi zonse za izo mungokhala ndi chikhulupiriro ndipo musakayikire. Ndine mlendo kwa inu. Ine sindinayambe ndakuona nipo konse inu mmoyo mwanga. Pali mkazi wina akungoonekera onekera ngati Mulungu ataulule kwa ine china chake cha inu. Ndi chotupa mukuyang'anizana ndi operation. Mkazi wang'ono uyo akugona mu mpando uwo akuyang'anizana nacho chinthu chomwechi chotupa. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse, inu mukutero, Mulungu akuchizani awiri nonse a inu, ngati inu muti mukhulupirire izo, ikani dzanja lanu pa Iye, izimenezoti. Mudzina la Ambuye Yesu, mudzina la Ambuye Yesu, inu muchiritsidwe Mulungu. Mwaona, inu, inesi ndingathe kufotokoza izo abwenzi. Musandifunse ine kuti nditero. Mpanikizika, mphamvu, imodzi. Chotupa ndi chiyani? Chophuka. Chophuka ndi chiyani? Kuchulukana kwa makhungu. Kodi inu ndi ndani? Kuchulukana kwa makhungu. Kodi chotupa ndi chiyani? Mbaibulo, icho chimatchedwa mdierekezi. Wozunza, muone iye akufuwulira thandizo. Ndipo icho chayankha mobwezera. Mwaona, ziwiri izo zafanana basi. Ndipo ndicho. Icho chimene izo zachita. Chabwino, bwerani dona. Ife ndife alendo kwa wina ndi nzake. Inu mwakhala muli ndi nthenda ya manjenje kwa nthawi yayitali. Imene yakupangitsani inu kukhala ndi nthenda ya mmimba, vuto la mmimba, zilonda za mmimba, zikupweteka mmimba mwanu, ndipo zikupangisa dzanzi, mano, ndi zina zotero. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu Khristu akuchizani inu tsopano? Chabwino, pitani mukadye chakudya chanu cha madzulo ndiye, mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Yesu Khristu akuchizani inu, mungokhulupirira izo tsopano. Ife ndife alendo kwa wina ndi mzake. Mulungu amakhala pati mwa munthu mtima. Apo ndi pamene pali vuto lanu ndi mu mtima mwanu. Osati chifukwa chosowa Mulungu, koma polola chikhulupiriro chanu masuke kuti chichiritse vuto la mtima limenelo. Kwa inu mukhala bwino. Pitani mukukhulupirira. Mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Tsopano musati mukayikire. Pitani mukukhulupirira. Ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse ndi zotheka, ndiyangati akukhulupirira ndi mtima wawo onse. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu ali pano kuti akuchiritseni inu? Kodi inu? Kodi mawu asandulika thupi? Chiyani chimenechi? Tsopano silibe kanthu mochuluka bwanji momwe ine ndikukhulupirira. Inu muyenera kukhulupirira nanunso. Mwaona? Mkazi uja anakhudza chovala chake. Anakhulupirira. Apa pali mwamuna wakhala pomwe apa akuyang'ana pa ine ali ndi phudzi ndi mwera. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu? Ngati inu mukutero, inu mukhoza kukhala ndi zimene inu mwazipempha. Wina aliyense muno amene akukhulupirira kuti Mulungu amachiritsa odwala ndi osautsika, inu mukukhulupirira kuti mawu usikuno amadziwa chinsinsi cha mtima? Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino, ndi tsopano ife tachedwa kwenikweni. Kwachomwe ife tinali. Kodi inu mungakhulupirire chotani izi? Tsopano inu mukudziwa kuti lemba lapangidwa kumveka bwino. Musalole kuti chophimba cha nofu tsopano chikuvuteni inu. Kumbukirani, mawu olonjezedwa alero. Yangati akumvetsa izo. Mawu olonjezedwa. Ine sindikudziwa kuti ndizotsa nzira zochuluka bwanji zimene inu mwaziona. Koma chotero, ndithandizeni ine Yesu Khristu analonjeza izi. Ndipo izi ndizoona. Mwaona? Izo nzona. Tsopano iye nayenso amanena mawu otsiriza amene iye ananena iye asanachoke pa dziko, asanakwere kupita kumwamba, anati, pitani inu mdziko lonse. Mariko 16. Alalikireni uthenga. Iye amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Iye amene sakhulupirira adzaonongedwa. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Kodi inu munayamba mwawerengapo konse zimenezo? Kutuma komaliza kunali chiyani? Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachiritsidwa. Yangati akudziwa kuti izo nzona. Tsopano aliyense wa inu, maminiti pang'ono apitawo, munakweza dzanja lanu kuti inu ndiwokhulupirira. Tsopano, kodi inu simungangoyika manja anu pa wina ndi mzake kumeneko? Ife sili kusowa kuti tizipitirira. Inu mukudziwa kuti iye ali pano. Bwanji osangoyika manja anu pa wina ndi mzake ndi kumupempherera munthu ameneyo wakhala pafupi ndi inu, ngati inu muli okhulupirira. Tsopano, iye anati, tsopano, ayi, si ine ndekha, ndi inu, wina aliyense wa inu. Kodi inu mukukhulupirira izo tsopano? Nenani, amen. Chabwino. Tsopano, taonani, inu musadzipempherere nokha, chifukwa munthu amene wayika manja ake pa inu akukupemphererani inu. Inu muwapempherere iwo, ndipo ine ndikupemphererani nonse a inu. Ndipo ngati inu mutangokhulupirira izi ndi mtima umodzi, iyi ikhala imodzi ya nthawi zopambana kwambiri Zimene inu munayamba mwaziona hapo. Kukhalapo kwa Yesu Kristu, umene kukuyenera kuunikira mpingo, dziwa kuti masiku otsiriza ano, mene tizikhulupiriro, ndi zipembedzo, ndi timalingaliro, ndi chilichonse, yapangitsa mawu kuzimitsidwa. Ndipo Yesu mawu alipanja pa mpingo. Ndipo inu mwamuona iye akubwerera pakati pa anthu, ndi kudzazizindikiritsa iye mwini, monga iye analonjezera masiku otsiriza. Pamene mwana wa munthu azidzaululidwa, iye anaululidwa mu ubatizo, iye anaululidwa mu machiritso a uzimu. Apa iye ali mu chikhalidwe chake chomalizira. Kumbukirani, icho chinali chinthu chomaliza, chimene Abrahamu anachiona moto usanagwe ndi kuweluza dziko la mitundu, ndipo mwana wolonjezedwa asanabwere poonekera. Isaac, ichi ndi chinthu chomalizira chimene mpingo wa Chikhristu kuti uone mu chizindikiro cha zozizwitsa mpaka kuonekera kwa Yesu Khristu. Ngati Mulungu wandipatsa ine kukondeledwa pamaso panu, ndikhulupirireni ine mu dzina la Ambuye. Palibe china chilichonse chimene chatsala mu Baibulo kuti chichitidwe koma kutenga chilemba cha chilombo. Ndipo inu muli ndi chisindikizo cha Mulungu. Mumupempherere munthuyo akugona apoyo, wakhala pafupi ndi inu. Muyike dzanja lanu pa iwo. Ine ndimayang'ana pa olumala. Ine sindikumuona aliyense. Koma machira awo, ine ndikukhulupirira, iwo ali kale, chabwino. Muyike manja anu pa wina ndi mzake, ndipo mupemphere. Wokondedwa Yesu, mwana wopambana wa chiyelo wa Mulungu wa moyo, amene ali pano usiku uno, maonekedwe a Mzimu Woyera, anasintha maonekedwe ake, ndipo anabwera pansi ndi kudzaulula mawu ake mu thupi la munthu, mwamuna, akazi amayendedwe onse a moyo, kuonetsera kuti iye ali moyobe, iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ambuye Yesu, ife tili pano mu mzinda waukulu uno wa Topeka. Ife tasonkhana pano ndi ana anu. Ndipo ife tikupemphera kuti monga inu mwazindikiritsidwa kwambiri pakati pathu, kuti tsopano inu mutsimikizire mawu anu kutuma komaliza, pakuti iwo adzayika manja pa odwala, iwo adzachira. Ndipo anthu ovomereza ndi obadwa kachiwiri mwa mzimu, tsopano akuyika manja pa wina ndi mzake, kudzizindikiritsa okha ndi wina ndi mzake, ndi kutuma kwanu ndi mawu anu. Tsopano Satana, iwe sungakhoze kuwagwira anthu odwala awa kenanso, iwo ali omvera mawu a Mulungu. Tuluka mwa iwo, henda zimene zili muthupi lawo, usawazunzenso iwo konse. Uwasiye iwo amasuke kuyambira usiku uno mpakana. Ife monga antchito a Mulungu, amene azindikiritsidwa kuti adzimikizire mawu, tikukulamulira iwe mu dzina la Mulungu wa moyo, Yesu Khristu, mawu osandulika thupi pakati pathu. Tuluka mwa anthu odwala awa, ndipo uwasiye iwo azipita pa chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Ndila lolopatsidwa kwa ife ndi Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Amen. Onse amene mukukhulupirira pomwalandira machiritso anu, popanda mthunzi umodzi wakukayikira uno mkati mwa chophimba cha ulemerero wa Shekina, waona mawu olonjezedwa amene ife tilowemo mokula sabata ino, waona iwo akuonetseredwa pomwe pano pamaso pathu. Tiyeni ife tiime pamapazi athu ndi kuti ine tsopano ndikulandira machiritso anga. Ine ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu tsopano wandichiritsa ine. Ndi mtima wanga onse ine ndikukhulupirira izo. Ine ndikuvomereza izo mu dzina la Yesu Khristu. Mulungu akudalitseni inu. Kwezani manja anu tsopano, ndipo mmodzi aliyense wa inu mwa njira yanu yomwe mupatse niye mathokozo chifukwa cha machiritso anu. Amen.